ute mwami wanje navuga imbabazi zawe nyinshi gute ma ubuntu bwawe Yesu wewe uramagishe ibyo ukora byose Mana biranezeza sinabona amagambo mbivugamo singoteje umutima ahubwo ndawuguha ndetse n'umubiri wanjye Mana ukoresha nzakubonera umwanya igihe cyose ushatse kuko wankunze cyane kandi utazandeka nzakubonera umwanya igihe cyose ushatse kuko wankunze cyane kandi utazandeka singoteje umutima ahubwo ndawuguhaye ndetse n'umubiri wanjye Mana ukoresha nzakubonera umwanya igihe cyose ushatse kuko wankunze cyane kandi utazandeka nzakubonera umwanya igihe cyose ushatse kuko wankunze cyane kandi utazandeka
Shema,
dirimbo z'amashimwe,
ibyo ukora